The 21st century has witnessed the fastest growth of human science and technology and digital transformation. This comes with change in mindset and behavior, in that humanity has stayed from worshipping God the Creator to worshipping the created. Let the human race be humbled, turn to the only safe refuge, the Savior and Author of life, Jesus Christ. Repent, Jesus is coming back soon.
Ebigenda munso birabotya, ebigenda munso birabotya. Sengamba Yesu atuita gamba, twenenye tudde jali. Ebigenda munso birabotya, bine bigenda munso birabotya. Sengamba Yesu atuita gamba, twenenye tudde jali. Tunyizizo mukama netukamala, tukamala. Eya tufirira netutamanya, tutamanya. Nomoyo wetu munyiziza. Songa Yesu wali atulaba mubutufu bakulirotya omwana gwe wakera nozala nebuchinchana kwegana sikulimba nawe mulionyika tuze kunsi yene tunenengana mukifo kyokwagala ntuwalangana kyokanga yagamba twagalani naefe mama netwecha wakalito kyuse munkola kubanga Yesu atulaba kadde muto mukulu kimanye Yesu atulaba twenenye bimunyiziza tugambe kitaffe tuze gyoli eyatuwa ensi yengenyirira okufa tugizeko netujonoona buliwo oyita nekyennyamiza east and west yonna bikuno obwamalaaya bikuno obwenzi bikuno ebisiyaga bikuno woowe maama yonna bikuno ebyokusaba busande twabivaako tusiba mu bbaala netukeesa netugaana otukuza olunaku lwe songa Yesu wali atulaba ebigenda mu nsobira bootya ebigenda mu nsobira bootya nze ŋŋamba Yesu atuyita agamba twenenye tudde gyali ebigenda mu nsobira bootya bino ebigenda mu nsobira bootya nze ŋŋamba Yesu atuyita agamba twenenye tudde gyali alikakanya abeegulumiza nagulumiza abo abeetowaza naffe taata twetowaza tutuno kitaffe tuzze gy'oli ayi kitaffe tuli basobya tukkiriza tukunyiziza n'okuba tetukwanidde kubeera taata mu kisa kyo ayi Yesu tuli banabo tukusaba taata totuleka onootuleka ffe tunaalagawa kwenensi tetabuse bweti
Yesu tuyambe Yesu tata yamba tuze choli
woli Yesu tubera bagumu atwe ngangu ya nabani kubanga kwenoli musumba Yesu tata tareka ndigaso ebigenda mu nsobira bootya ebigenda mu nsobira bootya nze ŋŋamba Yesu atuyita agamba twenenye tudde gyali ebigenda mu nsobira bootya bino ebigenda mu nsobira bootya nze ŋŋamba Yesu atuyita agamba twenenye tudde gyali.
Let the human race be humbled, turn to the only safe refuge, the Savior and Author of life, Jesus Christ. Repent, Jesus is coming back soon.